exclusive to Zayd Hype Man.
Kumweo wandi walilamba alionse takandala mufilamba ifinkunga finkunga ngamulamba isisendo safi na kabumba Umweo wandi walilamba alionse takandala mufilamba ifinkunga finkunga ngamulamba isisendo safi na kabumba Tata, nalomba nsamfya ni tata Ichisendo ntule ni tata Tafina nsendeshe ni tata Ya we ni kwininga butukila Ifilamba ni kwininga fililila Yali fitata tenshila Jendange mpofu monshila Nalombele oluwa fulwande Mwaisa mpomu ina mwande Umutima wa segela segela Ipalo liante na kumutima Pantu ife ngunga nipamushi Ndala mufila mbani mbifu Buchi ntomfwa nipamushi Nasuka nafwala mala ya mbushi Umweo wandi walilamba Alionse tata ndala mufila mba Ife ngunga finkunga ngamulamba Isisendo chafi na kabumba Umweo wandi walilamba Alionse tata ndala mufila mba Ifinkunga finkunga ngamulamba Ichisendo chafi na kabumba
Umweo wandi Alaudi nefinkunga Ifinkunga lanewe vile ngonga Umweo ubute ngomungeli Ngashane kona dansi na newe na wakeli Umweo wandi nani veji Lelo ndye sumpula, na kungwa fele laka lelo ndye kumula Na kwa lechisendo, ngewa watambishe munganda Kamali ntwika pamutu ndye tula no kubanda Nemu wano walinga chinto mfwai Elo tiatama leti nilofwa Bati mwe tiatama wela mwankula Hapa nomba na tata alikula yeah. Inka leji bose ndye mipela Ndefwa mwime bose nechimwela Mwile gachi wa amititi kishe baishi Chentwipe no kumuwishe baishi Damage
Umweo wandi walilamba Alionse tata ndala mufilamba Ifinkunga finkunga ngamulamba Ichisendo chafi na kabumba Umweo wandi walilamba Alionse tata ndala mufilamba Ifinkunga finkunga ngamulamba Ichisendo chafi na kabumba Tata ndala mufilamba Ifinkunga finkunga ngamulamba Ichisendo chafi na kabumba Umweo wandi walilamba Alionse tata ndala mufilamba Ifinkunga finkunga ngamulamba Ichisendo chafi na kabumba
Music is the hype, you know the time. Exclusive to Zayd Hype Mag.